Who's that calling? They've been calling all day.
Oh yes.
Radio interview.
Ulitangazishe jina lako uwaoneshe, uvifunge vinywa vyote, uwanyamazishe. Tambulishe zinyamaze kelele zote, waitane wajinga wote, wajidhalilishe. My daddy, uandae na meza, waone ni kila na kunywa. Wakiumia siusiki, mana wali nyombe mabaya. Uandae na meza, waone ni kila na kunywa. Kikombe kifurike, jue nilipakwa mafuta. Waoneshe, waoneshe, unavyo nipenda. Chuki zao azizui mibaraka, unaitaka umentaka, unaipenda umempenda. Na maneno yao ayabadilishi mipango, uliopanga umepanga, tangu zamani wanipenda.
Si, nipenda Tesma Cities zaidi ya David, liye mbariki na wingi wa farasi. Nipe na hekima kama Solomoni, wachawi wa Twitter wajifiche shimoni.
Nimejua, there is nothing you cannot do. There is nothing you cannot do. I love you more, I love you more, eh, hey, I love you more. Ukifanya, there is no one to press and do. There is no one to press and do. You're the king Adonai Elohim watangu. My daddy, uandae na meza, waone ni kila na kunywa. Wakiumia siusiki, mana wali nyombe mabaya. Waoneshe, waoneshe, unavyo nipenda.
Romans 9 verse 15.
Warumi 9 15.
Whether you like it or you don't like it,
we pend about sipend.
For he says,
Mana nasema,
I will have mercy on whom I will have mercy.
Nitamremu yeye ni mremu.
And I will have compassion on whom I will have compassion.
Nitamhurumia yeye ni mhurumiaye.
You cannot change that.
Uwezi kubadilisha.
You cannot change that.
Hauwezi kubadilisha.
You cannot change that.
Hauwezi kubadilisha.